Amaenda ndi Yesu amaoneka.
Amaenda ndi Yesu amaoneka. Amaenda ndi Yesu amaoneka.
Amaoneka.
Amaoneka maendedwe. Amaenda ndi Yesu amaoneka. Amaenda ndi Yesu amaoneka. Amaenda ndi Yesu amaoneka.
Amaoneka.
Amaoneka maendedwe.
Iwe yenda.
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 Yenda ndi Yesu.
Yenda.
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 Yenda ndi Yesu.
Yenda.
Yenda. Yenda ndi Yesu.
Amaoneka.
Amaoneka maendedwe.
Iwe yenda.
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 Yenda ndi Yesu.
Yenda,
yenda,
yenda
ndi Yesu.
Yenda,
yenda, yenda, yenda ndi Yesu.
Amaoneka,
amaoneka maendele.
Wena ndi Yesu sasuta.
Wena ndi Yesu sasuta.
Wena ndi Yesu saledzera.
Wena ndi Yesu saledzera. Amaoneka,
amaoneka,
amaoneka maendele.
Iwe
yenda,
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 yenda
ndi Yesu.
Yenda,
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 yenda ndi Yesu.
Yenda,
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 yenda ndi Yesu.
Amaoneka,
amaoneka maendele.
Iwe yenda,
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 yenda ndi Yesu.
Sigoliziwe,
yenda,
yenda,
yenda ndi Yesu.
Yenda,
yenda, yenda, yenda ndi Yesu.
Amaoneka,
amaoneka maendele.
Yesu savula,
wena ndi Yesu savula.
Amavala molongo soka,
amavala molongo soka. Amaoneka,
amaoneka,
amaoneka maendedwe.
Iwe yenda,
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 yenda
ndi Yesu.
Yenda,
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 yenda ndi Yesu.
Yenda,
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 yenda ndi Yesu.
Amaoneka,
amaoneka maendedwe.
Yenda,
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 yenda ndi Yesu.
Amaoneka,
amaoneka maendele.
Wena ndi Yesu sakwiya,
wena ndi Yesu sakwiya.
Akakwiya sirirowa,
akakwiya sirirowa. Amaoneka,
amaoneka,
amaoneka maendele.
Iwe yenda,
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 yenda, yenda ndi Yesu.
Sigoliziwe,
yenda,
yenda.
Yenda,
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 yenda
ndi Yesu.
Amaoneka,
amaoneka maendele.
Iwe yenda,
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 yenda ndi Yesu.
Onse aone,
yenda,
yenda,
yenda ndi Yesu.
Yenda,
yenda, yenda, yenda ndi Yesu.
Amaoneka,
amaoneka maendele.
Wena ndi Yesu ndi nyali.
Amaoneka maendele.
Iwari leti golonse.
Amaoneka maendele. Amaoneka maendele.
Wena ni Yesu ndi nyali.
Amaoneka maendele.
Kuwala kwa tiko.
Amaoneka maendele.
Wena ni Yesu ndi chere.
Amaoneka maendele.
Ugole leti golonse.
Amaoneka maendele.
Amaoneka
maendele.
Wena ni Yesu chitsanzo.
Amaoneka maendele.
Chitsanzo cha dziko lonse.
Amaoneka maendele. Amaoneka maendele.
Wena ni Yesu chitsanzo.
Amaoneka maendele.
Dziko liwone.
Amaoneka maendele.
Wena ni Yesu ndi nyali.
Amaoneka maendele. Amaoneka maendele.
Wena ni Yesu chitsanzo.
Amaoneka maendele. Amaoneka maendele.